wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Jubbaland iyo dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa tababar u qabtay maamulada iyo gudoomiye waaxidyada xaafadaha magaalada Kismaayo. Tababarkan ayaa ku qotomay bilaabidda diiwaangelinta goobaha caafimaadka gaarka loo leeyahay, si gaar ah isbitaalada, farmasiyada kala duwan iyo dhammaan goobaha lagu iibiyo dawooyinka, iyadoo diiwaangelinta goobaha loo diyaariyay saraakiil caafimaad iyo maamulada dowladda hoose ee xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasoo si wadajir ah uga shaqeyn doona. Isku duwaha caafimaadka degmada Kismaayo Maxamed Sheekh Aadan oo faahfaahin ka bixiyay tababarka ayaa tilmaamay in diiwaangelinta ay bilaaban doonto 8 bishan oo ku beegan maalinta berri ee soo aadan, iyadoo barnaamijkan laga wada fulin doono goobaha caafimaadka ee ku yaalla degmada Kismaayo iyo nooxigeeda.
Maanta waxaanu tababar u qabannay maamulada xaafadaha iyo maamul waaxidyada iyo tabeelayaasha xaafadaha. Tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ee Jubbaland iyo maamulka magaalada Kismaayo ama dowladda hoose ee degmada Kismaayo ay iska kaashanayeen. Tababarkan oo ku qotoma in la bilaabi doono duu eebba idmo registration diiwaangelin loo sameyn doono goobaha caafimaadka ee bareefadka ah ama gaarka loo leeyahay, hadday noqdaan hospitaalo bareefada, hadday noqdaan polyclinicyo, iyo hadday noqdaan farmasiyo dhammaan, iyo sidoo kale warehouse-yada ama wholesalerada daawooyinka ee soo dejiya jumlooyinka gada dhammaantood. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxay iska kaashanayaan diiwaangelinta goobaha caafimaadka ee bareefadka gaarka loo leeyahay. Waxaana ka shaqeyn doona saraakiil ka socda wasaaradda caafimaadka iyo saraakiisha ama maamulka xaafadaha degmada Kismaayo. Marka waxaan ogeysiineynaa hospitaalada bareefadka ah, xarumaha caafimaadka, farmasiyada, dhammaan waxaan ogeysiineynaa in ay u fududeeyaan oo la shaqeeyaan tiimamka u iman doona oo diiwaangelinta iyo registration-ka sameyn doona hadduu eebaha awoodda lama dhihin, lana shaqeeyaan una fududeeyaan muddada registration-ka ama diiwaangelinta la wado. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorineynaa in tiimkaas lala shaqeeyo oo ay tiimkaasi ka socdaan degmada Kismaayo oo dowladda hoose ah iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland. Marka waxaan leenahay, waxaan ka codsanaynaa fadlan qof walba oo jooga hospital, wholesaler, iyo farmasi iyo polyclinic in uu la shaqeeyo soona dhaweeyo tiimamka muddada ay registration-ka wadaan. Wadna mahadsantihiin.